sifisa ukudlulisa amazwi nje kuma colleagues ethu lawa ka emergency services affected akade responder to a fake emergency call, kanti ngesikhathi bethi beyabeyophendula sekubonakala ukuthi cha kungenzeka ukuthi kunobugebengu phakathi. Siyazi ukuthi badubulekile bobabili basesibhedlela, siyathemba ukuthi bazosheshe balulame futhi bakwazi ukuthi baphinde babuyele emsebenzini ngokusheshe. Sesikushilo konke lokho siphatheka kabi kakhulu ukuthi sibhekane nesimo esifana nalesi ngenxa yokuthi akunabantu abayigebengu emphakathini ethu abavele bathathe isinqumo nje sokuthi abahambe bayo attacker abasebenzi, ngoba asazi okwamanje ukuthi yini into eyenzwe elidele kulokho kwenzekile. Kodwa singakwazi kunjalo, thina sikubona kuwubugebengu nje. Into ebuhlungu-ke kodwa ngakho ukuthi izokwenza ukuthi abasebenzi bakahulumeni ikakhulukazi laba abaphendula ama-emergency services babe manqikanqika ukuthi baphendule in future, ngoba abazi noma ngempela umuntu usuke esenkingeni noma ubugebengu. So siyacela-ke sekushilo lokho, siyacela ukuthi sibambisane nobuholi bomphakathi nama-community leaders ukuthi zonke ley'gebengu ezikhona emphakathini yethu siyikhiphe, ngoba uma ngabe singabambisani namaphoyisa ukuthi babathole laba abenzi balobubi, kuyosho ukuthi imiphakathi yethu yasendaweni zasemakhaya nasemalokishini kakhulukazi iyoqhubeka ihlupheke ngokuthola ama-services ngenxa yokuthi kunabantu abafana nalaba abavele bayithathele nje ubugebengu and kungenzeki lutho. So i-partnership ibalulekile phakathi kwethu nomphakathi ukuze laba abayigebengu baboshwe, thina siqhubeke nokuprovide i-service edingekayo emphakathini yakithi.